yeah. Amanya mate sha dali wami niken klinge ngaphakathi indimo idlala ebomini bam uwo ndibone ndincumandedwa ngoba ndiyayazi ukuba ubomi ngaphandle kwakho ufana nomfulo ngenama bahlala bendibuzayo uba kutheni na ndikuthanda kangaka kuthini ndonwabisa kangaka ye ingaba ndidlisiwe okanye kuthando nditshonile nemphefumlweni ndonwabile ile endiyaziyo noma ndikunika longuthando hey o oh, ngaphakathi kwam uthando lwentliziyo yam uthando o oh, ngaphakathi kwam uthando longisithanda sam kungoko mame ayakakho omnye ndimfunayo ngaphandle kwakho sobe ndithi sunday elala ndikuthanda kanye xa usecangkwam ey sunday last dana zam bahlala bendibuzayo uba kutheni na ndikuthanda kangaka kuthini ndonwabisa kangaka ingaba ndidlisiwe okanye kuthando nditshonile nemphefumlweni ndonwabile ile endiyaziyo noma ndikunika longuthando
Tando, 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 tando.